Ndikukonde mwaufulu, ndingofuna ndikukonde mwaufulu. Sokamba pwede ketsa mutu, ndingofuna ndikukonde mwaufulu. Cause they will talk about us, hey na. Asikafuna kumadinamiza, chonde ndizikamba zaiweweka, zaiweweka. Uwaona azibwena ndi mabota, uwaona atikuza fotokosa. Koma sativa, ili ndi experience ipano. Cause last time, analima boza, analima bota, anandi basulila banja langa. Ineo, de makutu vanga, unitekeleko. Sakamfere, unitekeleko. Yundi sakamfere, unitekeleko. Unitekeleko. Di makondo yamba nafu kwa chafoni, paka nandesia. My phone calls are machuluka, my hope so are machuluka. So nenda ikatina lako ngati paswedi, paswedi. Kuti usakavutike ukafuna accessi, accessi. Pano naponzira, naponzira. So tichikondi ndi anthu awiri, ena waoso konesa. Sende kuseweranso ine this time. Ndikufuna ndikukonde this time. Iwe ukala omaliza. So yeya kamtima kane, yeya kamtima kane, yeya kamtima kane, yeya.